body can't bend this little leader. Gun little leader. Body can't bend this little leader. Gun little leader.
Broke no lumpumbo.
Is
just got paid up a penny fake and tinti patumba nje.
Ima leta sina ponchi.
Natumi no one kongole kuzum salu lapa na uchila nje.
Ima leta sina ponchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta sina ponchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe. Nende walelo nishinga na kukwatila. Nachiba pachongwa chishani wachilatila. Padika shingoko kane no kulala. Daudi wakupoka kutu fintu na kuswatila. Wishe when I owe you kufwa. Kumfanga tuwala ndaji. Okay, that's too far. Zinga tap tap chikanga oche lamia. Nipindi defeni kanga loko mwana. Lelo nadipuma, nimpo kape mpaka fe nadipuma.
Imaleta zina buwanchi.
Beta nadituma, chunse na kukwatila tetintu kwa pachuma. Imaleta zina buwanchi. Just got paid up a penny fake and tinti patumba nje.
Imaleta zina buwanchi.
Natumi no one kongole kuzum salu lapa na uchila nje.
Imaleta zina buwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zina buwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zina buwanchi.
Naditemo tuntu, tuntu, buchush bula mwina. Life yaba soft ina febo tuladwina. Fionka vilok chita mapokete ya kanya. Nolu samu shama coin ta akwana. Napusafe koi matulen chita expose. Stinker 3 page fullu na matypos. Sula kola pepa, kulu yochifuku shala tula bola tekanya. Naba mfunyamo, nimpo kape. Sangu sambe, chiba nimpa kafe. Dadu kuchole kana nimpa sase. Pene na balaka, imaleta zina. Just got paid up a penny fake and tinti patumba nje.
Imaleta zina ponchi.
Natumi no one kongole kuzum salu lapa na uchila nje.
Imaleta zina ponchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta zina ponchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Imaleta
zina ponchi. Imaleta zina ponchi.
Remember where you got it from. www.djerico.com.